ngisuka la ngibona. Ngithi kuthi kudlalisa umqondo, banike usho kuwayini wakhuluma isiXhosa. Lale sikhuphu sigqobe isiqolo, shusa la ngibona. Phela idriphishisa ikhotha, banike ukuthi mike kwasekwenza kimhlole. Umuzi onotshala bawukhoma, sebefuna isamo. Ukhona ebusa onto abakayikhonja, banike ingane ibhebhe kwasephakama iqhoma. Manje bafuna ama-shots ka-4.
Sagen, das wurde Lindchen, Freunde, One Chain, Blut, Samangel.